Izenzo 4. Kepha basakhuluma kubantu abapriest nenduna yethempeli nabasadusi babafikela. Benanga ukufundiswa kwabo abantu nokumemezela ngoJesu ukuvuka kwabafileyo. Bababamba bafaka etilongweni kwaze kwaba kusasa ngoba kwasekuhlwile. Kepha abaningi kwabezwayo izwi bakholwa umumo wamadoda waba kungathi izinkulungwane ezisihlanu. Kwathi ngangomuso kwabuthana eJerusalema ababusi namalunga nababhali babo. No-Anase umpristi omkhulu, noKayafase, noJohane, no-Alexander nabo bonke abendlu umpristi omkhulu. Babamisa phakathi kwabo babuza bathi, lokho nikwenza ngamaphi amandla nangaliphi igama na? Kona uPetro egcwele umoya ongcwele wathi kubo, ninababusi bezizwe namalunga. Nxa sibuzwa namuhla ngomsebenzi omuhle kumuntu ogulayo ukuthi yena osindiswe ngani, makwazeke nonke nasezweni sonke sakwa-Israyeli ukuthi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha enambethela esiphambanweni amvusayo uNkulunkulu kwabafileyo ngaye umlomuntu phambi kwenu esindile. Yena uyitshe eladelelwa yinina bakhe eselaba yinhloko yegumbi. Ayikho insindiso ngomunye ngokuba likho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini esimelwe ukusindiswa ngalo. Kwathi bebona isibindi sikaPetro noJohane beqonda ukuthi bangabantu abangafundile, bayimifunda nje, bamangala babazi ukuthi kade benoJesu. Kepha bebona umuntu ophilisiweyo emnabo, babengenakuziphika lutho. Kodwa sebebayalile ukuba baphume emphakathini balulekana bodwa. Bathi, siza kubenzani laba bantu na ngokuba kusobala kubo bonke abakhile eJerusalema ukuthi isibonakaliso esigqamileyo senziwe yibo. Asinakukuphika. Kodwa kuze kungabe kusanda phakathi kwabantu asibalayaye bangabe besakhuluma kumuntu namunye ngalelo gama. Base bebabiza babayala ngokuthi bangakhulumi bangafundisi nakanye ngegama likaJesu. Kepha uPetro noJohane baphendula bathi kubo, nqumani nina ukuba kulungile yini ebusweni bukaNkulunkulu kuwe kulalele nina kunoNkulunkulu. Ngoba thina sinakuyeka ukukhuluma ngalokho esikubonileyo nesikuzwileyo. Khona sebebayalile futhi babayeka bengafumananga ukuthi bangabajezisa kanjani ngenxa yabantu ngokuba bonke bedumanisa uNkulunkulu ngalokho okwenzekileyo. Ngokuba umuntu esenziwe kuwe lesibonakaliso sokuphulukiswa wayeneminyaka eve emashumini amane. Sebeyekiwe baya kwabakubo babika konke abaphristi abakhulu namalunga bekushilo kubo. Bona sebezwile baphakamisa izwi kuNkulunkulu nganhliziyonye bathi, Somandla, wena owenza izulu nomhlaba nolwandle, nakho konke okukukho. Owasho ngomoya ongcwele ngomlomo kaBaba uDavide inceku yakho ukuthi, kungani kuba bezizwe baqokozele nabantu bacebe ukuyize na? Amakhosi omhlaba aqhelile nababusi bayihlanganyele inkosi nongcotshiweyo wayo. Ngokuba, ngempela uHerodi noPontius Pilato kanabezizwe nabantu bakwa-Israyeli bayihlanganyela kulomuzi inceku yakho engcwele uJesu owamgcobayo. Ukuza kukwenza lokho kumiswe ngaphambili isandla necebo lakho kuba kwenzeke. Manje ke Nkosi, bheka ukusongela kwabo, unike izinceku zakho ukuba zikhulume izwi lakho ngaso sonke isibindi. Ngokwelula isandla sakho ukuphulukisa, kwenziwe isibonakaliso nezimangaliso ngegama lenceku yakho engcwele, uJesu. Kwathi sebekhulekile, kwazanyazanyiswa indawo yabo bebuthene khona, bagcwalisa bonke ngumoya ongcwele bakhuluma izwi kaNkulunkulu ngesibindi. Isixuku sabakholwayo sasinhliziywa nomphefumulo munye, akwabakho noyedwa owasho ngezimpahla zakhe ukuthi ngezakhe kodwa bakuhlanganyela konke. Abapostoli baveza ngamandla amakhulu ubufakazi ngokuvuka kwenkosi uJesu, umusa omkhulu wawuphezu kwabo bonke. Kwakungekho oswelayo phakathi kwabo ngoba bonke babengabanikazi bamazwe, noma bezindlu bathengisa ngakho, baletha imali yalokho abathengise ngakho. Bayibeka sezinyawo zabaphostoli kwaba yilowo nalowo wabela njengokuswela kwakhe. Kwathi uJosefa wathiwa ngabapostoli uBhanabha, kungukuthi ngokuhunyushwa indodana enduduzo umlevi waseKrupo ngokuzalwa. Enensimu wathengisa ngayo, waletha imali wayibeka ngasezinyaweni zabapostoli.